Kwanga Uganda lyake gatta ku nsi yonna olunaku olw'eggulo. Okukuza olunaku olw'okwefumiitiriza ku kawuka ka mukenenya, waliwo ababaka ba paalamenti abavuddeyo ne bakubiriza bamaama abalina embuto okugendanga mu malwaliro nga bali embuto bongere okwekebejjebwa era bamanye butya bwe bayimiridde kawuka kano aka mukenenya, kisobole okukendeeza ku muwendo gwa bamaama abasiiga abaana baabwe akawuka. Okusinziira ku Uganda AIDS Commission, abaana abafuna obulwadde bwa mukenenya omwaka oguwedde nga babujje ku bamaama baabwe baali 14,000 era Dr. Ruth Ssenyonyi ng'onono ye ssentebe wa Uganda AIDS Commission agambye nti bingi ebikoleddwa okusobola okulaba nga buli akwatibwako ayongera okulaba nga alwanyisa akawuka ka mukenenya n'okusingira ddala akava ku bamaama ne kakwata abaana.
Having 4,700 people being born last year with HIV is still a high number, and it shows that there is still work that needs to be done. First of all, we need to make people aware that when you are pregnant, you can pass on the disease to your child. And if you are HIV positive, a mother pregnant, you can pass this on to your baby. But we can also prevent. I said there are three ways this baby can get HIV. First of all, in the stomach. If the mother gets anything like malaria, as a fall, there is a possibility of a baby getting the disease.
Ate babaka ba paalamenti nga bakulembeddwamu Shartis Muserule Kuteesa ng'ono yakiikirira Mawogola eyamambuka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu disitulikiti y'e Ssembabule. Omubaka Saro Pendi akiikirira abakyala mu disitulikiti y'e Tororo nabo bavuddeyo ne bakubiriza bannakazadde b'eggwanga bulijjo okwekebeza akawuka ka mukenenya bamanye butya bwe bayimiridde naddala nga tebannazaala baana bano. Bano bategeezezza nti eggwanga bwe liba lyakuyambibwa bamaama bano okusobola okulaba nga tebasiiga baana baabwe bulwadde, kyankizo nnyo okulaba nga bamaama bano betanira amalwaliro. Wabula bennyamidde olw'omuwendo ogweyongera naddala mu baana abakyali abato n'abavubuka ogw'akawuka ka mukenenya.
I really want to appeal to Ugandans that we still do not have a cure available in our country for HIV/AIDS. HIV/AIDS is sexually transmitted and therefore can be prevented. So I want to appeal to the youths. Please stop being reckless. Before you engage with someone, know the HIV status and also test yourself so that you know your status. And if you're negative, please remain negative. It can happen. If you're positive, please remain also with that HIV that you have. Do not spread it for those that have it. For the mothers, the pregnant mothers, it's my humble appeal that the mother-child transmission can actually be prevented. Get to the health facility.
Okusinziira ku Dr. Nelson Musoba agambye nti akawuka ka mukenenya naddala mu bavubuka abali wakati w'emyaka 15 na 25 kakyegirisiza ddala n'okugisira ekigotta entula era nga bano ate be basinga okuyambako eggwanga okukulaakulana. Akawuka ka mukenenya okweyongera mu bavubuka kiteereddwa ku kubanga tebalina mawulire gamala nga n'abo abalina amawulire agamala agakwata akawuka ka mukenenya beesuliddewo gwa naggamba era balowooza nti tebibakwatako.